mwaramutse neza dususuruke shutiza dususuruke ibiganiro byanyu byose bisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki
twanyita mwene karori abandi mu rwanda i kigali nkaba ntashya umuryango wanjye uri mu majyepfo harimo papa na mama n'abavandimwe banjye nkasuhuza na muzehe wanjye sogokuru nkasuhuza n'umutipe witwa bakunda kwita ruhu rw'inda nkasuhuza na murumuna wanjye uri aho muri amerika i New York n'izindi nshuti duhurira kuri Facebook ntarondoye amazina by'umwihariko ndatashya abantu baherereye mu nkambi ya Mahama n'abantu barwariye mu bitaro bya Masaka no mu bitaro bya Kanombe bya gisirikare nkaba nifuza indirimbo yitwa Sugar Daddy ya korari Twiyarure Kabeza kandi usuhurize na Eric Bagiriye Ubusa ndamukunda cyane nawe Kamirindi ndagukunda wowe urabizi
ndagushimiye cyane pe naho ubundi Bagiriye Ubusa ubu ndibwira yuko ari mana twumva rwose
yego
umunsi mwiza
yego namwe
Niba nyamu
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Nkunda Shimwe Nehemi yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati muraho Toma. Nkunda yego ndaho ndakomeye nawe se n'amahoro. Urakomeza rero uti mperereye DRC muri Kivu y'Epfo. Ndasuhuza ababyeyi banje abarimu dukorana kuri Ecole Primaire Tubangwa Tulambo n'abantu bose banzi ku izina rya Shimwe Nehemi Nkunda ndetse namwe banyamakuru mwese. Indirimbo ni Mwana wa Damu ya Orchestre Impala. Nkunda ubundi iyi ndirimbo yitwa Niki watanze kandi ntabwo ari ya Orchestre Impala ahubwo ni ya Chorale abagenzi y'Abadventiste bo ku Muhima I Kigali mu Rwanda. Niki watanze.
Yeah.
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Ohereza numero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radioyacu@gmail.com. Tuzaguhamagara rwose maze ususurutse abawe.
Nereka k'Imana Kigali ku Kicukiro. Dusuhuza umuryango wanjye uri Muhanga. Dusuhuza n'abavandimwe wanjye bari Gikondo. Nchuti wanje wiko nsengara miuri Gikondo muwa Amerika rile mbono waneo
kituwa nguichi
chako umusara wa jepori murakoze chana
na urakoze chana umusi mngiza
ego naamu
Bobo Pron the beat. I'm coming home. Humu kamge ba drama. The main barabiz. The main on it. Jaribi goye chan. Marina urabiz. Manu shime bugi chapter. I'm coming home. Amahoro kubanje shalom shalom. Habada puye barabona na amina amini. Nuko bidahira bose ukiriho shimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana bijya gutangira ku itariki enye mu rugerero umwanzi Yesu yatatumye uraza n'umunabi mu nzi wanjye nta rwango intonganya zivuga na sudije Jay Polly w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo itariki nimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batakamba cyane abanzi bari kwicupa amaso abona rubi mu makubu habonera inshuti ko bambwiye bati yagiye kera kuza bati niba ari kaba kanasimbuke panda gari bati niba ari umutari na cipingu twemere amagambo si ukuyavuga bacika ururondogoro inkuru yari je kuvuga TV na radio abavuga batanzi bati navumwe n'umugome abanzi neza bati ni impanuka si uko ari mubagize aho nari habo twabanye n'imbarwa turwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa
sekukuri kanye kujabona ikisi yose menye by'amaranga matima ya turukunda rirwo
bamakanzu batikabaka kukurekura ntibishoboka abametre n'ibitabo ubwo barahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimirizinyi zavuze ko nta kiremera nk'amabuye nabwiwe ijambo zanuri kurota nkanuye ndi umugabo ndashona ntakunanizanya sindi nyirabayazana suko ndi suko nkora nzi neza kuteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni miyaga nabaye umupfapfa w'urakaribuse vuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi nabambye sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nci wamperezayo kuwababeshya ko ari kubwe yababeshya nihashimwe imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya n'ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba metse ni yale yale bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukora zagara Nishere ni kwimunzani w'ubuziba. Yari kibamba ari kubu ngubu inyuma y'igipangu. Yimwera makuru ci. Main on the top. Marina baby. Uyu mwaka ni noma sana maze. Jay Polly. Bobo Pro.
Everybody say I'm coming home.
Coming home.
I'm coming home.
Yenda, the sky is not the limit.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dususuruke zose ziri ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu voa akadomo.com ahanditse ibiganiro umuziki adresse yacu ni radio yacu @gmail.com naho Facebook ni voa radio yacu dusoreze ku butumwa bwa Dusengimana Jean de Dieu w'imuhanga mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabakunda Dusengimana we natwe turagukunda pe urakomeza rero uti ndasaba indirimbo nzataha Yerusalemu nshya ni ya Cyprianne Rugamba ishimishe abimuhanga bose n'abagatolika bose murakoze Dusengimana Jean de Dieu na urakoze nshuti zacu mwese kandi uko mungana namwe rwose murakoze cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Jerusalem, Nipe mapenzi ma, mapenzi ma, nipe mapenzi ma.